moto sound.
Ojuulira Danaro. Ogulira Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri 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 Nibazi nyiteno tuzina Webuza kubeno batu kakasa Sente tuzidia fetuzi pakasa Tuasala wote tuagala manya Awale chinya simba wo muti Muti The simba wo muti Baby nyenye zamu kutesuti Chusa mugwe kolaboti Kuzina buzini mwenyigo kumwenyigo Action time sagala vijambo Baby lolo tuzine azonzo Snapchat kozi tufune muka foto Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri
Bega povole mozinyi huno zitu kuzina And you do it too good Sorry I forgot even don't go with kuzina We love you so much Yeah Obole night dancer Ovo gas pista uloka taka Oya gala hard over slow dancer Show me your style Dance is a smile Kweti Galiva Nailu Dance Dan Da 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 dance Dan Dan Da 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 dance Dan Dan Da 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 dance
Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki
Omukiri Na bigusomba Tuli mukibala Bia bimuyonka Nabe chiri mukasonda Funa guo kwa tencha munatesa
Tole bazi nyifeno tuzina Webuza kubeno batu kakasa
Mega povole mozinyi huno zitu kuzina And you do it too good Sorry I forgot even don't go with kuzina We love you so much Yeah, only day obole night dancer Ovo gas pista ulaka taka
Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki Omukiri Olera njagala kuzina Wenkulaba unyumila moki
Omukiri